iyo oyo jaraanta aaladaha buraha bulshada ay ku gudbiyaan sawirro muqaalaan shahume iyo waliba laamaha maanka gobolka Baayo ku saarena degniinaha la xiriira dhaadooyinkaas oo liita ka diinta Islaamka. Taliyaha ciidamada CID ee gobolka Baayo amme Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan oo ku hadlay arrimahaas iyo sheegay inuu ku hoolan yahay baaruq iyo haqabado qof kasta oo ku dambeeyay faafiyay muqaaladan shaadarada. Dhamme Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan, taliyaha ciidamada CID ee gobolka Baayo oo degniinaha ku saar iyo sheegay inay dhawaanoon iyo helayaan daawad la xiriira waryaaba aan shahumada
way inta degniinku sii faday shacabka Koonfur Galbeed ka nool dhamaantis yaanta degniinku sii faday digniinta anabiya way buuha daawo badan oo maahneen nabatiye jirta daawadaas si sheegay daawadaas way buuha goobtu waxa aanan nagatay wal aan shahumul iraw oo gabadh hebloy waxa qarahi gabadh hebloy intay ka saasay waxa qarahi wal iraw yani badadi maadaam arintaasni badati markan dadka in oo wal in sheegay shacabka Koonfur Galbeed ka nool wal in sheegay yagay ka ku aan kay ee aan shahumadaas lan kala ka qobada la hira puliiska qobada CID la ka wareejiyay CID ha qobato la hira in sharciga oo muslimka yaal la tirsidaw maxkamada la jeeyaw ee qaabteen isu mar doon yaa in sheegay arintaas markan way si ku faday shacabka etina arintaas ku waan toowa gabar muslim ee Soomaali ee muwaadin ee in dadka la hadhka wal oo la siisada kormale wal ku hunna male gabar tukan dadka dadka walaalisu inuu isu ku heshoodo gabar walaalis ee isu ku heshoodo iyo wanaagsan saasa ayaa diintana qabta gabarto ba shukaan saas sa tartiib aan aan shukaan sata laakiin shukaan siday sawirsha gaawntaa in dirtay dadka hadhkay baasi ka raadiye rakaati ka haysade walus ku yaraa ma walaayo ee walan duq aadad koroon ma ee taa u badan oo arintaas ay haneen naga tii jarta guutaan Soomaali dhan jarta ana laakiin gaaraan way ku hadlay Koonfur Galbeed shaabka Koonfur Galbeed arintaas ku dugtoonada mar lamaad in mar saddexaad arintaas ku dugtoonada lankii la ka araga in shararaga oo shararaga la tirsidaa wadanka dowlada ku jarta lankaas walaay fadaa musku suubi kor sharciga la jeeyay wal hukuma tiifiga la haqudhiya wal daawada saxan kale anka waan saqadaan lanka una saas arintaas ka aragna talaabo sharciga waafaqsan ee ku qaadan shacabka Koonfur Galbeed intaas diirsa
muqaalada dhibaatooyinka aan shaadarada la ka gudbiyo aaladaha buraha bulshada sida Facebook, TikTok iyo Telegramka iyo sanadooyinka ba ku isboonaaday hanoomada gobolada dalka Soomaaliya.